antena se ka o ka jɛmukan di aw ma o kosɔn an bena ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen di aw ma bi
nin ye jɛmukan ye wale lamariki ka seko ani denko ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun min ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka a denkɛ a n'a balimakɛ modibo danbele nin ye jɛmukan min ye aw bɛlajɛlen k'a jija jɛmukan ye a kana fɔ a kɔ sabula nin be tali kɛ anw danbe de kan
Yo, farafina foli lamɛnnikɛlaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye, an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la. Farafina foli jɛmukan a sigira. Nin wagatinin na aw tulo bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ ani aw terikɛ Modibo Danbele ka bi Washington DC. Balimaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye. Farafina foli mɔgɔ minnu t'a dɔn ale ye Voix de l'Amérique ka seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Segin bɛ kɛ jɛmukan kan sibiri kari o wagati kelen fɛnɛ la. An bɛ sɔrɔ direkti la Facebook kan VOA Bambara. Ni mɔgɔ min m'o sɔrɔ i bɛ se ka na FM kan Bamako o ye 102 FM, Gao o ye 106.1 FM, Tombouctou o 90.3 FM. O ta bannen ye balimaw an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka siti kan o www.voabambara.com. Balimaw jɛmukan sigira nin wagatinin na aw tulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw terikɛ ani aw ka ciden Modibo Danbele ka bɔ Washington DC. Bi an ka kɛnɛ a denfaya o bɛ jɔn bolo o bɛ Bajara de bolo. Bajara ye jɔn ye ale de bɛ wele cɛkɔrɔba min bɛ Kebugu ni ale bɛ Kɔnɔbugu mara la n'u b'a fɔ ma ko Anka Yambla. Ale de y'an ka invité ye bi ani a ka manager ni o ye Buwa Tunkara ye. Nin kɔnɔna fɛnɛ na an bɛna ka yɛlɛko baro caman lamɛn ani ka tila ka dɔnkili duman caman di aw ma mun ye Dr Kev ani Basbi ani Madol. Walasa an balimaw yanni an ka tɛmɛ ni jɛmukan ye fɔlɔ an bɛ kɛnɛ sigi ni Dr Kev ale ka fɔlisen a bɛ fɔ mun ma ko sanu negeni les gars let's go song from MALI Mali on y va les gars.
Bajira, I b'a dɔn min bɛ yen bi, Modibo Danbele Ameriki, Modibo de ko k'ale tun y'a kanu, ɲinan k'e bila ka taa Makan, yala hakilila jumɛn b'e la Makan da ko in de la de, n ka cɛ? Jamala, what was Jamala?
Globila.
It's Karupanai, 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 Wala. What they can say, Kanale Kalangana? Uga, Maganda, Iwa, Amandi, Amandi, a fat man. Manapasa, Maga, a silly. We'll get you an air for you. Nintara, a top of the chocolate. This is a very good thing. What is my land affair for you? I like a rich. But tell me a little bit. Made a flap of being dimmy. No, Jimmy would laugh. How did I get through? Never the American Magani Magandai.
Nigger, Emma, we Maganda way by Jan.
Me are quiet. Stop me up quiet. Not for a woman like a bit.
By Jan, give me a pop.
Make a bit pop.
Eh, by Jan, it's a disaster.
It's a shovel. Yapo, let me in the alley. If you need any more, what do you
know?
Oh, Mara, you must have Mara. I already did that Malaka for a new. You tell me, I'll take a family and a quick issue. I'll be so good. You shouldn't get it. I'll be not alone.
I'll imagine Mugana.
Mulla Bajara, I'm going to go to Bajara.
Million yungu, kuya me kemi se tuoka nyumana. Kemi se tuoka na de, kubi feka tuoka dode fo, ubi se ka mi vam.
Aha, tuoka.
Awo.
Ujo, bode na fe.
Awo, tika tuoka do fo, mi, kuya me kemi se tuoka la kujibu. Pasa ki trege shigo ni magaye, shigo bi fransi.
Shigo se ma fransi.
Shigo bi fransi. Kwa shigo koko bajara bise fransi la kujibu. Tika awo.
Eh, nubaka, shigo nubaka.
Tika fransi dode fo, tuoka.